Gogo uthanda ukukhuluma ngekuhlanteka. Uze wenda nemtukulu wakhe Khanye kuthi abe ngummeleli wekuhlanteka. Uyabona Khanye lo mncane uyathanda kufunda. Nyalo sewathi kuthi ngemva kwekuthi baphakeli betinsita sebathulule emangqoliso emthoyi. Bathatha emangqoliso bawayise endzaweni legunyatiwe yekuhlanta kwendle. Kuhlanta kwendle kusita ekubulaleni emagciwane kute kuphephe kusebenta ngawo. Emangqoliso aphindze asetshenziswe futhi kwendiwe naleminye imiciko lelusito. Sibonelo. Lapho emangqoliso aguculwa abe ngumcuba, angenta tikhule kahle titshalo tethu netihlahla. Khanye nagogo bacabanga ukuthi loku kuhle kakhulu. Gogo ukhumbuta Khanye ukuthi akufanele kulahlwe tibi letifana nemanapukeni nemaplastiki etindlini tangaseza njengoba kwenda inchubo yekuhlanda ibe matima. Emanapukeni naletinye tindvo letilahlwako dingalahlwa endzaweni yekulahla tibi ngekutsi tigujelwe ngalokujulile noma tishiswe emgodzini kude uthole lamanye emasu nemithombo lusito ngekuguqula emangqoliso abe ngolokuthite lokungasisida buka iwebsite yelitiko letemandi nekuthuthwa kwendle ngoba kuhlandeka kuyindvo lecondzane nawo wonke umuntu.